waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
dowladda tambal ayaa ku dhawaaqday in xaafadaha canterbury bankstown ee magaalada sydney ay noqon doonaan goobta ugu horeysa ee ka mida saddex goobood oo lagu tijaabin doono qorshe muran badan dhaliyey oo dadka shaqadoonka ee cayrta qaata looga baarayo inay maandooriye isticmaaleen iyo in kale. in xaafadahan loo doorto ayaa waxaa sabab u ah inay aada ugu soo bateen dadka cusub ee cayrta qaata iyo dad badan oo cusbitaalo loo dhigay kadib markay isticmaaleen maandooriyaha iska loo yaqaano. wasiirka adeega bulshada dowladda federaalka Christian Porter ayaa sheegay in tijaabadan diiradda lagu saarayo in lagu caawiyo dadka shaqadoonka sida ay uga bixi lahaayeen dhibaatada maandooriyaha oo ay shaqo ku heli lahaayeen.
Millions of Australians work every day in employment conditions where they can be subject to drug testing. Now, no one argues that there's any stigma.
Malaayiin Australiana ayaa maalin kasta aada shaqooyin shuruudahoodu ay ka mid yihiin in markii loo baahdo maandooriyaha laga baaro. ma jirto eeb la xiriirta in loo shaqeeyo shirkadaha waaweyn sida Qantas, Linfox iyo Toll ama garoonka diyaaradaha ee Sydney oo dhammaan markay doonaan shaqaalahooda ka baari kara maandooriyo inuu qofku isticmaalay. marka qorshahan ma aha mid dadka lagu dhaleecaynayo ama lagu ciqaabayo, waana sababtaa sida aynaan cayrta uga jaranayn haddii qofka laga helo jirkiisa maandooriye ee waxaa loo maaraynayaa cayrta iyadoo laga yaraynayo lacagta sida caddaanka ah qofka loo siiyo. marka labaad ee laga helo maandooriyana, waxaanu isku daynaa inaanu qofka u dirno inuu isa soo daaweeyo ama meel daawo uu ka heli karo. haddii qofka cayrta qaata marka u horreysay laga helo jirkooda maandooriye, waxaa la siinayaa kaarka aan lacagta lagala bixi karin, wax kastana aan lagu gadan karin ee awalba xaafadaha Bankstown iyo Canterbury laga isticmaalayay iyo qaybo kale ee dalka ah. kaarkan ayaa 80% ay tahay cayr aan lacag caddaana ahayn ama cash oo loo isticmaali kara oo keliya waxyaalaha aasaasiga sida kirada guriga iyo cuntada. 20% ayaa qofka loogu ridayaa akoon caadiya oo wuxuu doonaa uu markaasi ku iibsan karo. wasiirka adeega dadweynaha Alan Taj ayaa sheegay inay tahay hindise muhiim ah oo wax looga qabanayo caqabadaha dadka ka hortaagan inay shaqo helaan.
Now the purposes of that of course is that there's less money available for a person who may have a drug problem to be able to spend on their addiction and more money available.
Ujeedadu dabcan waa in qofka dhibaatada maandooriye qaba aan lacag cash ah oo badan la siin si aysan ugu bixin maandooriye marka si lacag ugu harto oo ay ku gadan karaan waxyaalaha nolosha aasaasiga u ah. sida la wada ogyahay, ujeedada cayrtuba markeedii hore waxay ahayd in qofku helo waxyaalaha nolosha aasaasiga u ah ee looguma talagelin in balwad lagu iibsado. xisbiyada Laybarka iyo Greenka ayaa ka soo horjeeda tijaabadan cusub, markaas dowladdu waxay u baahan tahay inay hesho taageerada senatarada madaxa bannaan si barnaamijkan loo sii wado. dadka u dooda dadka cayrta qaata iyo dhakhaatiir ayaa aada u dhaliilay qorshahan lagu dhawaaqay meydii lasoo dhaafay waqtigii dowladdu ay ku dhawaaqaysay miisaaniyadeedii. golaha adeega bulshada Australia ayaa ka mid a ururada ka soo horjeestay qorshahan. madaxa ururkan Cassandra Goldie ayaa sheegtay in dowladda looga baahan yahay inay la tashato xirfadlayaasha ka shaqeeya arrimahan.
We've got really excellent health professionals in this area, none of whom support this. I think it's extraordinary that the government will not sit down with the serious.
waxaan runtii leenahay xirfadlayaal caafimaad oo arrimahan ka shaqeeya, midkoodna ma taageersana arrintan, waana wax aada loola yaabay in dowladdu aysan hor fariisan quburada hawshan yaqaan oo aysan samayn nidaam loola tacaalo qabatinka maandooriyaha iyo khamriga iyadoo ay jiraan caddaymo la hayo oo loo hayo waxaa shaqayn kara. waxa dowladdu wado waa lacag khasaarin, waana mid dhaawac ku ah dadkaasi, waana taas waxa khubaradu noo sheegayaan. waxaan aada uga walaacsannahay in dadka maandooriyaha qabatimay oo aan shaqo heli karin oo ku tiirsanaa lacagta cayrta si ay u gataan waxyaalaha aasaasiga aysan hadda cayrta soo doonan oo lagu khasbo inay markaasi dawarsadaan. lacag gaaraysa $10 million oo dollar ayaa loo qunteeyey in lagu caawiyo dadka shaqadoonka oo jirkooda laga helay maandooriye hal mar wax ka badan. dowladda ayaa sheegtay in baaritaanada maandooriyaha ay qaadi doonaan xubno ama hay-ado xirfad u leh oo dowladdu qandaraas ku siisay. Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in natiijada baaritaanadaas aysan la wadaagi doonin booliska. Dowladda ayaa ku tala jirta inay bilowdo tijaabada barnaamijkan oo 2 sano socon doona Janaayo sanadka soo socda.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.